Wanankuha liko mwambieni aye. Wanankuha liko mwambieni aye. Tupate kumkumbusa maneno yake. Upoteze wananundo afu afu aye.
Wanankuha liko.